chotana. Kwa hope utapenda. Takin to sexy when you're drunk, kumbe bouncer. Ukachotana. Fika home ni boki benda. Kazi umichange skin color. Masete yudanga nyana. Na kukwata na mandewa. Hapu kando ya damse pole. Ukichota unajamini ye. Unasa kwa mkisi face. Ela si mkitanda. Sini kwangu utapanda. Chenzi type umesha lewa. Mtwini we umetekwa. Tapiga 99 stenge. Alo. I'm a victim of Paco. Somebody's robbing you. Stenge. Alo. I'm a victim of Paco. Somebody's robbing you. Kunywa bia, saya mechita pikia. Izo make up zote bandia. Wezi hata kuangalia. Lafu mimi na wasimu. Shata kuna mkumbiru we. Tahepa ki designer. On your max kwenda. Akiba ni mwamume utesika na mnyoto za kupandiyama. Akiba ni usichote ukapata ni weku nisha pulia jana.
Nifuatia nini?
We, nimechotwa.
Hata mimi nimechotwa. Piga hiyo simu. Simu ya nini?
Stenge. Alo. I'm a victim of Paco. Somebody's robbing you. Stenge. Alo. I'm a victim of Paco. Somebody's robbing you.